maphutha kodwa mina ndale ndiyafisa. Mina nawe hlale sijabulile kodwa mina ndoyika. Ngithandazela ukuthi mina nawe dale sigcine sifike. To the moment when you say I do. I love you. Kube kuyangami. Ngabe uhlezi ukhona. Kube kuyangami. Ngabe uhlezi ulapha. Kube kuyangami. Ngabe uhlezi ukhona.
Oh, oh, oh. I've traveled the world alone. Ngekontombi ngithatha madoho wodwa nginobhore kantombi but I know you don't believe me mangikutshela ukuthi ngibhizi I don't know why you don't believe me mangithi kuwe I'm sleeping alone oh 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 yeah. Ugome buya ngami uhlezi ukona kube buya ngame ngabe uhlezi ulapha ukube buya ngame ngabe uhlezi ukona